tena wakanyaga. Shosh tuki wanapaga waga na umwendo wakuruti tena amsha.
Yo, kwa hii mistari tukufu na kibariki kipaza, mdundo turufu pore kwako mwandishi kilaza. Manengo mwenye panchi za kusaza, panchi za kushiba tungo kwa saani na zijaza pata isia. Vesi zina mori digitari, zina noga kama shore anetongozwa na dalari. Mini striker, beki mpenda sifo sinikabe, mwambieni shangilai, mindo rahisi mubabi. Na kuwa busy kama cast ama care, pass kama player, mdodi cast ana share. Juu ya mazabao, mindo pasta na umbea, shabiki anipende mwisho siku game we fair. Shori usijamini na skate mbele medisa, bongo flavor nikimini hip hop basi la misa. Benki azina sitaki kuweka isa, ndoa yangu na sanaa idumu miaka laki tisa.
Tunawaka nyaga bishops tuki wanapaga waga na uniwendo wakuruti tuna amsha. Tuna amsha popo, tuna amsha, tuna amsha popo. Eyo jamaa wape habari matizi, woi kufika kita peli pande hii. Tuna amsha, tuna amsha popo, tuna amsha, tuna amsha popo.
Yeah, likuwa case kwa madokta na manesi, kipindi nazaliwa ngebidi wanpunguze sense. Mama kausoma mchongo akanitorosha, ismaja nikawa genius, the great thinker. Tungo chaf kama kwapa la kuruti, rapa na kumuti kiwa huna steam si kuvuti. Kwenye city za masnichi unikuti, dem nikataze ndiki ule tuzo ya kibuti. Mafanikio output ya mipango mikakati, yenye dhati mastakia kila mlango. Ndoto huwa ndoto kusingizwa malengo, dema speaker waka moto
napo meet na manengo.
Okay, top tuzo na fit kila kitengo kwenye game. Mini nguzo kama msingi kwenye jengo hip hop. Ka computer mini window na tafuna dimi kupa mindo fist wa midundo.
Tuna waka nyaga bishops tuki wanapaga waga na uniwendo wakuruti tuna amsha. Tuna amsha popo, tuna amsha, tuna amsha popo. Eyo jamaa wape habari matizi, woi kufika kita peli pane hizi. Tuna amsha, tuna amsha popo, tuna amsha, tuna amsha popo.
Uhensam ni mifuko inapotuna, dume anejisifu zuri mcheki twice sio suna. Penda boga uwalake pesa una, utamwa pipu na ponoga si nyonyi na itafuna.
Mchezo pesa ufuati tifaki, waweza kuwa goalkeeper na ukafunga hat-trick. Demu wako kashoboka na fataki, kisa chips unazo mpa haziendi na mishkaki.
Nyangema jipende mwenyewe, kipenda utauziwa pens kama mchere kwa mangi. Nemo na zingua mitego jitege mwenyewe, kifuani unamaziwa wai unyo chai ya rangi.
Mapenzi ya leo nilipe nisepe faster, squeeze ya kuna passion, bora ujikatae. Maisha ni shule mwenyewe ndo headmaster, shida zipe suspension paka body kai.
Tuna waka nyaga bishops tuki wanapata waga na uniwendo wakuruti tuna amsha. Tuna amsha popo, tuna amsha, tuna amsha popo. Eyo jamaa wape habari matizi, woi kufika kita peli pande hizi. Tuna amsha, tuna amsha popo, tuna amsha, tuna amsha popo.